Blog Talk Radio.
Ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC, turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kwa mbere ku itariki ya 25 ukwezi kwa 9 umwaka w'2023. Mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, nkuko ntangiye mbibabwira, uyu munsi kwa mbere tugiye gukurikirana ikiganiro nari mvuze yuko kishobora kuba ari agashami, ariko wa mugani biranahuye kuko ari agashami kamwe mu byo turebaho, agashami gashamikiye ku kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Byose birajyana, ni muri urwo rwego rero twatumiye Bwana Jean Bosco Ngarama ugira ngo atubwire abivuye mu mizi ikibazo cy'ikawa kiri mu Rwanda, ariko kikaba ari ikibazo cyatangiye kera hashize imyaka imaze kuba myinshi, ariko byose byaziye rimwe naho agatsiko kaziye mu gihugu. Ubundi ibintu byerekeranye n'amakawa ndumva ariko n'ikindi gihe twigeze tubikora mu kiganiro cy'ukeneye n'imibereho mibi y'abaturage, aho twavugaga ukuntu ikawa barimo bazirimburaga, hari igihe bigeze kuza ugasanga bavuga ngo amakawa hangaha naha amakawa hangaha naha barimo barayarimbura ubwo ndavuga ibiti by'amakawa ibintu twigeze kubivugaho cyane ndetse tubijyane muzi dusubira inyuma tureba ukuntu icyo ikawa yari mari umuturage mu Rwanda ukuntu iyo azasizeni yo zageraga wasangaga abanyarwanda bishimye ugasanga abenshi ndetse mu banyarwanda bari baranakize ikawa yari yarakijije abanyarwanda benshi cyane rwose ku buryo wasangaga n'umuturage uyu nguyu uciriritse igihe cy'ikawa cyabaga cyageze habaga ari igihe cyo kugurira igitenge umugore habaga ari igihe yewe ndetse no gushyira amafaranga muri za banki z'abaturage zabagaho mu Rwanda wasangaga icyo gihe abanyarwanda benshi barashijyanaga y'amafaranga bagashoramo rwose ku buryo umunyarwanda tarabayeho nabi icyo gihe kandi ikawa ikaba yarimubeshejeho nibwo abana bageraga gushya bagasubira ku ishuri mu kwa cyenda ugasanga umubyeyi arihiye abana amafaranga yo kujya ku ishuri nta kibazo bimuteye nta myenda agombye gusaba ugasanga ndetse wenda aragura n'izindi mbuto ashobora kuzakoresha kwa cyenda kuje imvura itangiye kugwa imvura y'umuhindo wi imvura itangiye kugwa mu kwezi kwa cyenda ugasanga guze wenda n'izindi mbuto atabaga afite byose abifashijwemo n'iyo season yabaga yabaye mu gihe cy'umuki ibyo ari byose rero wasangaga umunyarwanda rwose yarabayeho neza ameze neza harusi kafe umunyarwanda agahinga ikawa akayeza akayisarura akayitonora akayoza akayanika akajya rwose kugurisha ikawa ye yavanyemo ibintu bitari byiza akagenda kugurisha ikawa ye ifite karite nziza rwose ku buryo ariho yakuraga amafaranga ariko agatsiko kagereye mu Rwanda karaje gasanga nga n'ikawa harimo imari ishyushye kabonye harimo imari ishyushye kati ahangaha twatanzwe murabizi neza ko agatsiko kayoboye u Rwanda kanukirwa kereka hatari ifaranga ahongaho niho katagera ariko aho ifaranga riri hose karanukirwa pe karanukirwa Bwana Ngarama yadukoreye ibiganiro byinshi ndumva hari byo twakoze ku muceri yadukoreye ku muceri wo mu Bugarama naho atubwira ukuntu agatsiko kaje kuzinjiramo agatsiko ntawe katinjiye karagiye kinjira mu ntoki karagiye kinjira mu mata y'inka karagiye kinjira yewe ni ahantu hose katinjiye kereka ahadashobora kuboneka ifaranga aho ngo niho katajya ariko ubundi ahari ifaranga hose ukaba kagomba kwinjiramo ngo kugira ngo kagabane na ba nyirayo dore yuko iyo kabona umunyarwanda abayeho neza hari baba baribwaribwa ku mugani wabo nk'uko babivuga mbo nibyo byo byose rero twari twarabirebye jisoma mu gihe cyashize ariko ubu ngubu noneho kuri uyu mwanya kuri uyu munsi tukaba tugiye kwibanda ku ikawa umunsi turibanda ku ikawa Mwana Ngarama agiye kubituvira imuzi ukuntu agatsiko kaje kakikubita mu ikawa kakabona harimo imari ishyushye ubundi abanyarwanda si ukubacura bufuni na buhoro ikawa barahunga ikawa abanyarwanda bose bavoma mu Burundi ubundi reka ne kwizimba mu magambo n'ijambo Mwana Ngarama ubundi asuhuze abakunzi ba hadi itahuka ubundi dukomeza tuganira mu kiganiro Bwana Ngarama ijambo ni ryawe
murakoze cyane madamu Chantal Inyange kuba mumpaye ijambo radio itahuka amazina yanjye rero nkuko mwanabivuze ni Jean Bosco Ngarama adresse yanjye akaba ari barizwa mu kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage kuri radio itahuka nabo ni umuntu mushyashya ni umuntu usanzwe ruva abakunzi baradio itahuka banzi ikindi nakomerezaho ni ugusuhuza abakunzi baradio itahuka kimwe n'abanyarwanda muri rusange abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bakurikirana radio itabuka kandi ziko ari benshi cyane kandi n'abandi ndashidikanya ko bayikuraho amakuru menshi meza kandi mashya kandi atangiwe igihe nkuko mwari mumaze kubivuga rero kuri uyu mugoroba mu kiganiro mwazumiyemo rwose ndabashimira umukino ubuyobozi bwa radio itahuka ngashimira ari kuri tekinike kandi hano turi muri studio nge nawe nkaba nizera ko ikiganiro cyacu kiri bugende neza nk'uko mwanabitangiye neza rwose turashimira imana hari akantu kumva karimo kadonda umutekinisiye aturebera uburyo kavamo ndumva yagakuyemo murakoze rero mu gutangira ijambo ryanjye ku kiganiro kijyanye n'ikawa uyu mugoroba turaganira tugiye kugirana ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga iti ivuga uburyo mbese agatsiko ka FPR kakenesheje umuturage cyangwa se umuhinzi w'ikawa mu Rwanda. Mbere yuko dutangira iki kiganiro mugenzi wanjye yabivuze hari ibiganiro natanze bitandukanye mvuga uburyo agatsiko ka FPR kakenesheje abaturage bahinga umuceri ariko noneho experience nari mfite ni yuko mvuka icyangugu mu Bugarama nkaba nduriye aho hantu narabaye mu nzego z'ubuyobozi nkabanza uburyo byagenze duva twarabikozemo ikiganiro kirambuye ntanga n'amakuru atoshije twaje kugaruka ku kindi kiganiro mvuga uburyo aka gatsiko nabwo kakenesheje abaturage bakoraga mu ruganda rwa Simerwa nabwo ni ikiganiro kirekire twakoze yashize igihe numva amakuru yose ajyanye nacyo narayatanze nayo abayakurikira kandi barabyumvishe batanze na komenteri abo bose maze kuvuga zatugezeho zimwe twarazisubije ariko mu by'ukuri iki kiganiro kibereyeho ni ukugira ngo twereke abanyarwanda ukuri ku byabakorewe cyangwa ku bibera mu gihugu kugira ngo bitegure barebe n'icyo bakora kugira ngo bave muri ibyo bibazo barimo kuko ari uguba mu kibazo utanakizi si ukuvuga ko batabizi barabizi ariko kubivuga ni byiza ko amateka nicyo abereyeho bo ikijyanye rero n'ikawa mu Rwanda nk'uko nari maze kubivuga nabwo ndaza gukora reference zaho nabaye yuko iyo umuntu akoze ikiganiro kenshi njye nifuza ko umuntu ingero watanga ari izijyanye n'ubuzima wabayemo ndabivuga ku giti cyanjye hari n'abandi bakora reference ahandi ariko njye ndabita zitanga ku bijyanye n'ubuzima nabayeho kuko ake ibyo turi buvuge hano ibyinshi ni ibijyanye n'igihe nari ndiho nibyo nabonye n'amaso yanjye kawa rero umunyarwanda aribaza tese igihingwa cya kawa cyageze mu Rwanda gute cyangwa kimariye iki igihugu kawa ni igihingwa ngandurabukungu cyangwa ngengabukungu ni ururimi rw'ikinyarwanda ni igihingwa gihingwa n'abanyarwanda ariko kikoherezwa mu mahanga mu masoko mu mahanga kugira ngo gitunganwe neza kandi kigere ku bashobora kugikonsoma abakonsomateri ni ururimi rw'igifaransa ubwo n'abagikoresha bagikoresha n'ubwo izo nganda ziba zabitunganyije zibigarura ku isoko ryo muri Afurika tukaza no kubigura duhenzwe kandi twanabihinze icyo ni ikibazo gikomeye nacyo sicyo ndi buvugeho none tuzashaka umunsi nacyo tukivuge w'ikijyanye n'uko dusarura ibintu tukabyohereza mu mahanga akagaruka kubiducuruzaho aduhenze noneho ndavuga rero kuri kawa duhinga iyo tugurisha na leta aho ariho ngarukira amateka ya kawa rero kugira ngo abakunzi baragitahuka n'abadukurikiye babyumve neza no kwibukiranya muri make no kwibutsa ko kawa yageze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1904 niba ntibeshye neza ndumva kawa ahantu yahinzwe bwa mbere ni muri paruwasi ya Mibirizi ni Cyangugu hari muri komine yitwaga Kimbogo akaba ari paruwasi nyine gatulika ya Mibirizi icyo gihe baje bahinga kawa yitwaga Arabika ariko yari izanywe nyine birumvikana n'abamisiyoneri kuko Mibirizi ari paruwasi imwe mu maparuwasi akomeye mu Rwanda kandi yahageze kera hari ku gihe cy'Ababiligi kawa rero imaze kuzanwa mu Rwanda ntaho yahinzwe Mibirizi ariko ntabwo yashoboraga guhita ikwira mu gihugu ku munsi umwe kuko ni ibintu byagendaga buhoro bakora sensibilisation cyangwa se bigisha abantu kugira ngo bumve akamaro ka kawa bari kuyikwirakwiza hose hashoboka ariko binyuze mu maparuwasi mu gihumbi kimwe 1917 ubwo niho batangiye gukusanya umusaruro wa kawa bawohereza mu mahanga nyuma yo kohereza mu mahanga rero ndavuga mu 1904 hashize imyaka myinshi byakomeje yigenda bake bashoboka bayihinga ariko atari bose cyane ko ibihe bari barimo abaturage n'ubumenyi bari afite byari bigoye ko no kubageraho ntatuma naho nta mihanda ntaki abi bakiristu wenda bajyaga ku kiziya niho bashoboraga guhabwa amakuru ku bijyanye na kawa. Nyuma rero mu gihumbi 1917 nayo bivuze ko ariho yoherejwe mu mahanga, ariko bitewe n'ubucuruzi bwayo amasoko yari make n'abacuruzi bari bakeya. Reka tuzanyarukiye mu myaka y'igihumbi 1950 ubwo
bwanagarama. Mbabare kuguca mu ijambo gatoya, umenya hari iki kintu ntakurikeneza. Uvuze yuko ikawa yageze mu Rwanda ahantu yahinzwe bwa mbere ari Cyangugu Imibirizi.
Imibirizi kuri paruwasi ya Mibirizi izanywe n'abamisiyoneri mu gihumbi 1904.
Ikawa itangira mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu gihumbi rero 1954 haje kuvuka mu Rwanda ishyirahamwe n'ikoperative yitwaga Trafipro, n'ururimi rw'Igifaransa mu magambo ahinnye. Ariko muri byo Trafipro yakoze nayo haje kuzamo inshingano zo kuguramo kawa yuko yakwirakwijwe mu gihugu ahantu henshi cyane. Abantu bavutse vuba cyangwa se n'abakera Trafipro yacuruzaga ibintu nyine by'ibicuruzwa bisanzwe harimo imyenda n'ibikoresho byo mu rugo, ariko baje kwihereza n'inshingano zo kugura kawa kugira ngo bashobore kugera ku muturage byoroshye, cyane ko muri perefegitura haba harimo byaterwa n'aho bashatse kuzishinga. Ariko ndibuka nk'aho ntuye mu Bugarama, aho uvuka mu Bugarama iwacu Cyangugu, Trafipro yari ahitwa Imwezi, Trafipro yari Imibirizi, Trafipro yari Imushaka cyangwa se hari muri komine ya Gito. Bo dukomeje rero tudatinze cyane, ndashaka kubwira abakurikiye ikiganiro ko aho menyeye ubwenge, ndavuga mu myaka nk'iyo mu 1980, namenye ubwenge mbona iwacu bahinga kawa, urutoki, ibishyimbo, ibigori, amasaka, amateke, ijumba n'ibindi bindi bikurikiyeho by'ibihingwa ngandurarugo nyine biribwa mu rugo ako kanya maze kubihinga. Ariko noneho ngarutse ku gihingwa kijyanye na kawa nyine ari nacyo twategura iki kiganiro. Buri mwaka iyo byageraga uyu mwaka watangiraga, ndavuga mbere y'uko kwezi kwa kane, uko ikawa yera mu kwezi kwa kane, ubuyobozi bw'igihugu bwatangazaga igiciro cya kawa. Ubwo ngiye guhera mu mwaka y'igihumbi 1980. Niho nabonaga maze kumenya ubwenge, nshobora kuvuga kubona nk'ibintu ku buryo butandukanye. Nigaga mu mwaka wa kane wa primaire, kuzamura za 81, 82. Iki gihe rero ndabivuze nti buri mwaka bashyiragaho igiciro cya kawa akaba aricyo cyubahirizwa. Ikawa rero noneho yagurwaga n'umuhinzi n'umucuruzi purito, umucuruzi uwo ari we wese ufite license, babyitaga ngo ni lisansi. Twari tuzi ko ari lisansi, iryo jambo narimenya ari uko numvise nari n'icyongereza bavuga ngo buri muntu ngo afite lisansi yo gucuruza ikawa, tubizi ibyo tutazi n'icyo ari cyo. Umucuruzi rero ufite lisansi yaracuruzaga izi za Trafipro, zacuruzaga ari n'amashyirahamwe n'amakoperative na ubwo yabaga afite ibyangombwa agacuruza, ariko akagendera kuri cya giciro cyatanzwe na leta ibinyujije mu kigo cyayo cya Osiri Cafe. Osiri Cafe nicyo kigo cy'igihugu cyari gishinzwe iby'amakawa. Aho rero yo abantu basoromaga ikawa mu kwa kane, noneho kwa gusoroma kawa buri muntu akayitonora ku giti kiwe akoresheje utumashini tw'ibiti abantu bakoraga b'abatekinisiye, kimwe n'uko hari abaguraga imashini z'ibyuma. Ariko Osiri Cafe ubwayo yaje gushyiraho amamashini atonora kawa muri buri segiteri, ku buryo umuntu yajyana ikawa akayitonora akazana kawa itonoye. Warasoromaga nk'ibi mureba kuri screen, kawa ihiye noneho ukajyana mu cyuma ugashyiramo, ugashivanga n'amazi kigatonora hakavamo ikawa, noneho ukayijyana mu rugo kawa yamara bukeye ku munsi waho. Nta wabikoraga ku munsi ubwawo, bayitonoye none wayirazaga mu rugo, hazagamo ubushyuhe bwinshi, noneho akazamo umurenda uracya mu gitondo ukajyana mu mazi ukoza hakavamo kawa nziza itariho umurenda, noneho ukajya kwanika ikawa yazamara kuma neza ukayibika, noneho ukaba washobora ku isoko. Icyo gihe rero navuze ko hari abari bafite license baguraga kawa, ariko hari n'abagendaga bazunguruka mu giturage bagura ku isahani. Ibiro byo ntibyabagaho, bakoreshaga isahani cyangwa ibindi bipimo bisanzwe bagatanga amafaranga, noneho bo bakayaguha ukeneye yihutirwa uwukazitwa, bo bakazajyana ku isoko bakanika ikawa imaze kuma. Hari amabwiriza y'ikawa yumye yigengaga deja abo ngabo bagura ikawa bagenderagaho. Nagiraga ngo nibutse abakurikiye ikiganiro ko mu mwaka w'igihumbi 1980 mu mateka y'u Rwanda niho habonetse umusaruro munini wa kawa y'u Rwanda wohejwe ku isoko mpuzamahanga. Muri icyo gihe no muri uwo mwaka nagira ngo nibutse abantu ko 70% by'amafaranga yinjira mu gihugu byaturutse ku musaruro wa kawa. Byumvikana rero bitandukanye na buno ko umusaruro w'igihugu ushingiye ku gusahura Kongo cyangwa kujya kwiba mu bindi bihugu, icyo gihe umusaruro w'igihugu 70% bivuze wavaga mu baturage no mu kubutaka bw'u Rwanda. Ikindi nuko nko mu gihe cya season nyine cya sezo mu Rwanda bajyaga bavuga ngo ni muri sezo yageze, ni igihe cyo kugurisha ikawa. Kawa yeraga mu kwa kane, abaturage bakayisoroma bakayitunganya mu kwa gatanu, guhera mu kwa gatandatu leta igatangaza sezo, ikatangaza isizeni, bavuga mu Kinyarwanda gutyo ngo ni isizeni. Isizeni bayitangaza bakavuga igiciro umuhinzi wese, umucuruzi atazajya hasi. Abaturage wajya gushora aho ushoye hose, icyo bakoraga gusa abahinzi nyine kubera abacuruzi kubera y'amanyanga, ahubwo bashaka kwica umunzani kugira ngo bagutware nk'ibiro bibiri, utanze nk'umufuka w'ijana akakwiba nk'ibiro 1000 nk'ibiro bibiri, ariko ikintu batajyaga munsi ni igiciro cyatanzwe ku isizeni. Ibyo byabari kondisiyo idaha ntabanduka nta wajyaga munsi yayo. Bo aha rero iyo byageraga kugiye cy'isizeni nk'aho nkomoka nyine aho mu Bugarama navuze, iwacu bajyaga kugurisha ikawa ku litre siporo ya mibirizi, bashoboraga kujya kugurisha Mushaka, niho hantu habiri bagurishaga. Nyuma haje kwiyongeraho n'isoko ryo ku Muganza, haza abacuruzi ku buryo abantu bose bashoboraga kuhagurisha kwashora ikawa zabo nta kibazo, uretse ko byaje no kwegera imbere kubera business yari mu ikawa. Abacuruzi bakajya begera abaturage bakazana amamodoka hafi yaho batuye, bagapakiza amamodoka noneho bakajya kubabarira bageze aho iminzani yabo yabaga iteretse cyangwa iri ku masantere atandukanye. Navuze Muganza, Mushaka, kimwe ni mibirizi, Mushaka cyangwa ku Muganza. Muri kiragerero cya season nicyo nageraga cya season nicyo nageraga ngo ngarukeho. Uko wabonaga ambiance imeze, rwose abanyumva muri iki kiganiro nzi ko hari abantu babaye icyo gihe bafite experience, niyo mpamvu nashatse kubigarukaho mbere yuko ngera ku buryo FPL yakenesheje abantu. Umuturage wese wabaga ufite umushinga wo kubaka inzu yacungaga ku isizeni igera kazi akazisarura akanika ikawa neza, ko bangaga ikawa zibihuhwe n'ibindi akazitunganya, ikawa batunganyije nabi koza n'ibindi no kwanika ziba zinuka n'ibindi, akakora neza ku buryo icyo gihe kizagera zifunze mu mifuka akajya gurisha ikawa ze. Avuga ati nibura ku musaruro wo kuri uyu mwaka nzagura amabati nubaka inzu. Ndibuka mu myaka nari nzi ubwenge rwose, ibyo nashoboye kubona guhera muri iyo myaka navuze, ibati ryabaga rigura 320, iri gufi rigura 250, ari amaremare n'amagufi, ku buryo umuntu yashobora kuvuga ati ikawa zanjye bitewe n'umubare w'ikawa mfite iyi sizani nirangira zubaka inzu, akajya kugurisha guhisha umwanya abagiye bikoreye ikawa bajya kuzigurisha bagataha bikoreye amabati. Uwashaka kugurira umugore umwenda, umunyeshuri washakaga kumugurira umwenda wese yategerezaga ku isizeni, hari ibyo abagore b'iwacu hari imyenda bajyaga bita amazina ku gihe cy'isizeni bitewe n'ubushobozi bw'umugabo nyir'urugo n'ikawa yashoye, bakavuga ngo umwenda witwa runaka, ubishaka kugaragaza ko ari umwenda w'umugore w'umugabo ufite ikawa cyangwa ufite ubushobozi. Aho rero iyo mishinga yose niho yakorerwa, umuntu agacyura iniforume y'abanyeshuri, imyenda y'umugore n'iki byose akabirangiza. Ikindi nuko nibuka neza ko nk'iwacu iyo bashoraga ikawa bazaga rwose mu mifuka bashoyemo ari imifuka itanyarumbwe, bazaga imigati huzuye imigati, bakaza buri mwana mu gitondo umugati, twariye ku mugati twari mu giturage, imigati yabaga mu mujyi bakazana imigati bakaduha tukarya, ndetse bagasigaza mikeya ku buryo no ku yindi minsi bazatwongera tukishima umugati tukabasinye yuko ababyeyi bashoye kawa, cyane ko ibiryo byunganira bimwe navuze by'ingandura rugo byabaga bihari byinshi. Ikindi navuga nuko iyo abantu babaga bateguye nk'umushinga narivuze kubaka gushyingiza nk'abana, kuko cyane ko amakwe menshi yabaga muki n'ubu ngubu baba muki mu kwezi kwa gatandatu kwa kane kwa munani, wasanga mu by'ukuri umuntu avuga ati nzashyingira umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye cyangwa nzakwera umuhungu wanjye cyangwa nzajya gusura umuvandimwe runaka, yacungaga uko isize nyikawe igera gashora amara gushora akabona ifaranga agahita arangiza ibyo bibazo ku basore rero nabo bashakaga ko gushyingirwa kubaka ingo cyakubaka ibyo nabivuze yaravuga ati bo nishize ikawa gahinga ikawa akihigiye akabaga ati igihe yasarura ubwa mbere ubwa kabiri akaba yubatse inzu ubwa gatatu agashyingirwa ugasanga mu by'ukuri kawa cyari kimwe mu bihingwa bikomeye abanyarwanda bari bategeyeho amaramuko kandi cyakemuraga ibibazo cyari kimwe byinshi cyane cyakemuraga ibibazo by'abaturage muri rusange n'abanyarwanda bo impamvu ngaruka cyane kujyanye n'ikawa n'ibintangaza si ibyo nasomye ari n'ibyo nasomye ariko ni ibyo nabayemo ndibuka ko mu myaka y'ibihumbi bibiri bibiri na rimwe bibiri na kabiri papa data yari umuntu wari ufite ikawa nyinshi wari uzwi no muri segiteri uvukamo yitwaga Nyabintare muri komine Bugarama data yari afite ikawa zigera mu gihumbi ndibuka neza ko muri iyo myaka mirongo inani hagati ya mirongo inani na rimwe mirongo inani na kabiri ndibuka ko iwacu bashoye ikawa bagurisha amafaranga ibihumbi ijana na bitanu muri telefoni ya mibiri iri bari n'abamambure ba telefoni birumvikana nubwo telefoni yaje kuzamo ibibazo icyo gihe impamvu nshaka kubivuga no kugaragaza inyungu ikawa zifitiye umuturage ari uwumva ibihumbi ijana none akagira ngo ni bya bihumbi ijana y'uwo munsi babona agaciro k'idolari uko kari gahagaze gatandukanye na kanone ikindi ni uko icyo gihe nibuka ko imushaka abakurikiye ikiganiro bahazi hari umufurere witwaga Furere Fayi wabaga kuri paruwasi ya Mushaka yari afite isarumara cyangwa atoriye yo kubaza yacuruzaga amapikipiki akazana n'ibindi bikoresho bindi by'iterambere ku bantu icyo gihe moto nshyashya asa ipikipiki yitwaga ngo asa yakunda kuba ari n'ubururu ndabyibuka neza iyo pikipiki yaguraga ibihumbi mirongo irindwi noneho wibaza umuturage wabaga asaruye ibihumbi ijana arengeje ipikipiki niyo nashatse gutangiraho urugero nimba hari uzi ko mbeshyaho basazanye umuze niko byari bimeze icyo gihe ibihumbi mirongo itandatu na bingahe mirongo irindwi ipikipiki nshyashya noneho wibaze uyu munsi wa none moto igura miliyoni na magana umuturage uri mu Rwanda wagurisha ikawa miliyoni na magana ninde turaza kugera uko ikiro kigura kuri uyu munsi wa none turebe n'uburyo umuturage w'ikawa ahagaze noneho uwabyumvishe aze kugereranya n'iri mvuze z'uko ikawa umuntu ashobora kuba yaragurishije ibihumbi ijana icyo gihe wenda unagira ngo nanavuge ko nshyira aho ntaza no kubyibagirwa mbese ko twagira ikawa nyinshi nanjye ubwanjye data atakiriho yari asigaye ikawa nyinshi nari nzifite pe nk'ibiti nka magana atatu ariko ndagira ngo ubu uyu munsi wa none dukoraho kino kiganiro byabaye amateka
njye rero bwanagarama mbabarire none kongera kuguca mu ijambo gatoya ntabwo mbizi niba mwaba mubizi ubundi ikawa yeraga mu Rwanda hose cyangwa hari ahantu hamwe na hamwe yeraga cyane cyangwa n'ahandi iteraga
ubundi ikawa yeraga mu Rwanda mu bice byinshi ariko uduce yakundaga kweramo ikawa n'ahantu burya hashyuha n'ahantu hakonja bikahwa cyane ahantu hari ubu kirima wenda ishyuha ahantu hashyuha ndavuga ko nk'iwacu cyangwa ubu ikawa yaraheraga ariko ugana ku Kivu nduva no mu Mayaga yaraheraga na ziriya za Mutara yaraheraga ahantu iteraga cyane nimba nibuka neza n'ahantu hadashyuha ariko nta makuru atosheje mfite reka ndekeraho naza kuvuga ibinyuranyije n'ukuri nyuma y'ibyo byose rero nari mvuze ibya bindi umuturage yageragaho na kwa kundi igihingwa cy'ikawa cyari kimeze ariko hari n'imyifato ya leta ku bijyanye n'igihingwa cy'ikawa mu gihe kugira ngo umuturage ashobore kubonamo umusaruro hari ikigo cy'igihugu gishinzwe ikawa cyitwaga Osiri Cafe cyabaga Kigali hariya i Gikondo ni departement y'ikawa ariko hari n'ibyitwa hari n'ibyarebaga ibyayi n'ibindi ariko ngiye kuvuga kuri Osiri Cafe kuri uwo munsi wa none ku kijyanye rero na kawa wenda organisation mu bijyanye no ku muhinzi buri segiteri yagiraga uwo bita moniteri agricole ariko ushinzwe ikawa uwo ni uwagiraga abaturage inama buri munsi umunsi ku wundi niko kazi ke yakoraga kenshi kabaga kuri tere aza kuvuga kubwira abaturage ibijyanye n'uburyo bafata neza ikawa kutarasasiye akabimubwira utarabagaye ngo arandure ibyatsi mikaba kabimubwira utarakuyeho ibisambo kwikaba ko ari bikaba ugenda bimereraho ku ruhande byinshi kubishitura akabimubwira igihe cyo gutera umuti wo kugera ngo bicu dusimba tuba muri kawa akabimubwira niwe warebaga za pepiniyeri ziraho ngaho muri sagiteri akaba ari ureba ko nta kawa ziteyemo insina indani insina zari zibujijwe yari azitemaga yazisangagamo akabuza ko bateramo ibishyimbo n'ibigori n'indi myaka mbega igihingwa cya kawa akaba ari igihingwa cyiyubashye kiri ukwacyo kugira ngo gishobore kuguha umusaruro niyo yari intego ya leta nyuma ya moniteri agirikore ushinzwe ikawa gusa kuko hari na ba moniteri basanzwe ubuhinzi busanzwe habaga noneho na gurunome w'ikawa gurunome muri komine ariko yunganiwe nyine nabo ba moniteri nawe akamanuka akagera kuri tere aho asanze hari amakosa nk'ayo narivuze haruguru akaba yayakosora ikindi ni uko buri segiteri yagiraga pepiniyeri y'ikawa zakorwaga na leta ariko zigatangwa ingemwe kugira ngo abaturage batere buri kwezi kwa cyenda kugira itegeko gutera kawa zigatangwa ku busa n'amafaranga abaturage bajyaga kwishyura kugira ngo babone ingemwe za kawa ni kimwe n'uko umuturage ashobora kugemeka ku giti cyiwe unagiri yabona ko wabikoze mu buryo bwemewe akabyemera ukaba wazitera nta n'ikibazo kibayeho ikindi kwari gukurikirana ko ikawa yose ifite isaso ko bayisasiye navuga bashyiragamo ibijangara cyangwa ibihunda bivuye ku nsina isaso ivuye ku nsina ubwatsi bw'ibinuze bw'isovu ubwatsi bw'umukenke n'ibindi kugira ngo ikawa ihore ifite ubuzima bwiza icyo narenzaho ni uko buri mwaka leta yatangaga piretre piretre ni produit bimeze nk'ifu ariko biranuka n'uburozi byakorerwaga muri opirwa opirwa iri mu Ruhengeri ni uruganda rwakoraga piretre piretre rero bayiteraga mu ikawa bwari uburyo bwo kugira ngo bisimba n'umuti w'icu dusimba w'ifu mu yandi magambo ibyo rero byose babitangaga bakurikije umubare wa kawa ufite kandi bakabitangira ubuntu byatangwaga na leta y'u Rwanda kugeza rero mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1994 ku mwaduko w'inkotanyi nuko ibintu byari bimeze ku bijyanye n'igihingwa cy'ikawa mu giturage umuturage wa tumenyereye ko umuturage muri bira bihugu byacu bijya ku kanyama ku bunani cyakanwa ku kabyeri cyangwa kandi gacupa ku bunani cyangwa ku gasanda cyangwa icyayi ariko isizeni bwabaga ari ubunani bw'abahinzi kugera muri 94 ibyo navuze niko byagendaga uwaguraga umwenda uwaguteguraga umushinga wese yabikoraga bikuyaho ufite umunyeshuri wiga muri secondaire cyangwa uziga secondaire amafaranga naho yayakuraga yafata n'ideni muri banki akababwira ati nzishyura ikawa zanjye zize kandi byafashaga abanyarwanda benshi bikabagirira n'akamaro gusa imakuru twaje kubona nuko igiciro cya kawa nticyapfaga guhinduka na busa cyashoboraga ntikashobora guhinduka kijya hasi ahubwo ngo cyajyaga hejuru ko bavuga ko hari n'imyaka habayeho ikibazo cy'ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga perezida Habyarimana akavuga ati kuyaha umuturage w'u Rwanda abura amafaranga ye leta ikayashyiramo muri bije yayo ariko igiciro kikaguma ari cya kindi kugeza 94 rero byari bimaze nk'imyaka iri munsi y'itatine igiciro cyari amafaranga y'u Rwanda 125 kandi umuturage wese yashoraga ikawa yishimye anezerewe azi ko agiye kubonamo umugati agiye gukemura ibibazo byiba afite agategura umwaka ukurikiyeho ibi by'imiceri bindi rero buri umuceri waje ariko usanga abahinzi b'ikawa ndibuka ko iwacu ko ari kavukire abantu bakavukire bavuga ngo igishanga cy'umuceri umureke bariya habaga hari za migrasiyo z'abayobozi abantu bavuye igikongoro kibuye n'andi makomine ya ruguru baje kwishakira amaramuko akaba bohereza mu gishanga cy'umuceri ngo birirwa bahagaze mu mazi umureke bari abadeyi nkore bajya mu mazi ngo twebe nta kibazo dufite biza no kuza nyuma biza gukomera ahubwo umuceri urazamuka kurusha kawa ariko muri rusange ibyo nashobora kuvuga ku mateka y'ikawa mu Rwanda noneho by'umwihariko mu gace mvukamo ni ibyo ngibyo nuko ikawa yari ihagaze neza n'umunyarwanda ahagaze neza byaje gupfa rero nyuma ya 1994
nibyo koko bwana Ngarama ikawa ya ntabwo twavuga yuko ari ntabwo ari byo duhimba ntabwo ari byo uhimba ndumva umunyarwanda wese nibura wabaye mu Rwanda mbere y'umwaduko wa kariya gatsiko kayoboye igihugu azi ibyiza by'ikawa akabazi uburyo rwose ikawa yari igihingwa ngengabukungu ariko iki umunyarwanda yungukiragamo umunyarwanda yungukiragamo ntagari nk'ibingizi byateye iki gihe ngo nibatere ngo sanga babakubita babahondagura babuza guhumeka ngo nibatere indabyo nibatere amabubere nibatere ibiki byose banabitera ugasanga nta kintu bamariye ikawa n'usoroma yari igihe ihingwa ngengabukungu mezo si igihingwa cyari gifitiye umunyarwanda akamaro kimufatiye akamaro kikamugoboka ukabona umunyarwanda arishimye ukabona umunyarwanda aranezerewe muri icyo gihingwa cye yabaga ahinze rwose kandi ku bushake bwe ntawe ubimukubitiye ntawe ube unananta atabujijwe uburenganzira bwe ngo kubera icyo gihingwa ngo agihinge nk'uko biri ubu ngubu umunyarwanda yaranezerewe umunyarwanda yarameze neza rwose mu byerekeranye n'ubuhinzi bw'ikawa nta munyarwanda wari ukennye nta munyarwanda ikawa yakuraga y'abaturage yakuraga y'abanyarwanda bari bageragezaga kuyihinga ko nta kintu bashoboraga kubura rwose bafite ikawa nk'uko wabikomozagaho uvuga uti n'umwenda yaragendaga akajya muri banki agasaba umwenda akavuga ati nzishyura ikawa yeze kuko yabaga afite icyizere yuko iyo kawa izera kandi uwo mwenda akanawishyura banki rwose ntibe yagira ikibazo cyo kuba yamuha uwo mwenda urumva yuko rero byumvikane neza yuko ikawa buri gihe yabaye igihingwa rwose cyari gifitiye umunyarwanda akamaro cyane hari ahantu uvuze ukomoza uvuga yuko ngo kugeza muhe mwaka ngo ikiro cy'ikawa cyari amafaranga ngahe byaba byarabayeho mu gihe kingana gute urwahe rero uvuga yuko byagenda ikiro amafaranga ku kiro cy'ikawa yakomezaga kugenda azamuka birumvikana neza yuko umunyarwanda yabyungukiragamo effectivement ariko ese hari igihe byageragaho bikaba stable cyangwa buri gihe igiciro cyahoraga kigenda cyiyongera
bo igiciro cyagenze urebye cyariyongeraga kuva muri ya myaka ya za 80 navuze no kugeza mu myaka ya 1993 igiciro cyagumye ku mafaranga 125 y'u Rwanda niyo cyagumye urebye kugeza 94 cyari 125 ariko hari n'igihe bavuze ko igiciro cy'ikawa ku isoko mpuzamahanga cyagabanutse Perezida Habyarimana avuga ko aho kugira ngo umuturage abura amafaranga 125 bafata amafaranga ya bije y'u Rwanda nibyo yategetse bayongeraho bakuvura cya kibazo cy'umuturage umuturage agumana 125 ntibyazamuka ariko umwaka ukurikiyeho byarakomeje birazamuka
d'accord
bisubiraho byari biri
birumvikana neza yuko rero yuko leta yari iriho icyo gihe mbo hari ibyo yagawa ariko wenda kuri icyo ngicyo dimwe kuri iyo point birumvikana neza yuko umunyarwanda dimwe yarabayeho neza kandi n'igihugu ubuyobozi bwari icyo gihe tujyanye ku buhinzi bw'ikawa bwafashagamo cyane umuturage kugira ngo ataba yahunga cyangwa se kugira ngo ataba yagira n'izindi wenda n'izindi nkurikirane mbi zamukurikirana kubera ubuhinzi bw'ikawa bwe wenda bwaba bushatse gutakara mu manga reka mbivuge gutyo
murakoze madamu Chantal rero nyuma yuko munyunganiye nagiraga ngo mbwire abakurikiye ikiganiro yuko nyuma y'ibyo hari umwe mu bategetsi b'inkotanyi nigeze numva kuri radio anenga ibijyanye n'ubutegetsi bwariho 1994 avuga ngo Perezida Habyarimana ngo impamvu ngo yongeraga ibiciro by'ikawa cyangwa impamvu igiciro cy'ikawa cyari kizamuye ngo yahingaga urumogi muri Nyungwe noneho ngo agashora urumogi ku isoko mpuzamahanga rutwaye mu ikawa noneho ngo bigatuma ngo yongera amafaranga ngo ku giciro cya kawa ngo kikaba kirekire kuruta uko cyagombaga kungana ngo ariko inyungu ngo zari uko yishoreraga urumogi mu mahanga ibyo reka mbere cyo sindi bushyireho komanteri icyaje gukurikira nyuma y'imyaka itari myinshi byaje gukurikirana n'uko urwo rumogi uwo yavuze abandi mu bategetsi bakuru b'igihugu nyine baje kugaragara bavuga uko bemeye ko urumogi ruhingwa mu Rwanda rugiye mu mategeko y'u Rwanda mu bintu bihingwa mu bihingwa by'u Rwanda turabizi za Musanze hejuru bahinze urumogi bagira gute noneho bo bavuga ko ibyo ari bibi bo babishyira mu mategeko bemeza uko rugomba guhingwa none cyakurikiyeho kindi nuko noneho nubwo baruhinze wa muturage we bavuga ko abyara Imana yacuzaga urumogi akamwongerera umuturage we yakomeje kugenda igiciro kiwe kijya hasi arushaho gukena
ngaho se none hahubwo niba uwo muturage nawe nibamuha uburenganzira bwo guhinga urwo rumogi noneho tubyemere da rumukureyo rumuzamure abashe kwibeshaho nk'uko yari abayeho ahinga iyo kawa
mu kinyarwanda bajya bavuga ngo n'akataraza FPR izakazana reka dutegereze turebe mu minsi itaha ahubwo ari ubwo bazategeka n'abanyarwanda bose kunywa urumogi ariko ngise zarumva bo noneho dukomeje rero nabanje ku mateka ya kawa nagiraga ngo noneho tujye ahantu nyirizina nshaka kugana ndonda ahunganisha ndavuga dore umushinga wo gukenesha abaturage FPR yatuzaniye nyuma y'umwaka wa 1994 ibyo mvuga ntaho bisoma ndavuga bimwe niboneye ko n'ubuzima nabagaho mu Rwanda 1994 1995 2006 kuzamura kugera mu 2000 gutyo na kangahe abaturage bakomeje gushora kawa ariko ibiciro bya kawa byatangwaga uko cya kigo cya Osiri Cafe cyari gihari wabonaga birimo ibibazo bikomeye cyane cyane kugena igiciro cya kawa abaturage bakomeje kwinuba abajya kuri Google bazajyaho bareba uburyo abaturage bagiye binubira ibiciro bya kawa byagiye bishyirwaho bo ikindi nuko muri uko ko kugenda nyine ibiciro muri iyo mibereho ijyanye n'umuhinzi wa kawa nuko umuhinzi wa kawa yakomeje kugira yagiye agira intege nkeya no gusubira inyuma ndetse sinatinya kuvuga yuko hamwe na hamwe ahari amakawa haraho byagiye bivugwa no mu itangazamakuru mu Rwanda ko abaturage bagiye bahitamo gusenya kawa cyangwa kuzirandura bakihingira ibishyimbo cyangwa bagahingamo ibigori imyumbati cyangwa insina kubera impamvu z'uko babonaga kawa nta musaruro ibazanira babitewe na experience bari bamaze kubona mu gihe cyashize tujye rero mu mwaka w'2007 navuze ko kuvuga ibintu afite kawa zirenga 100 zijya kuri 300-400 ibyo rero mvuga ndabizi narabimubonye nabibayemo mu myaka mu mwaka w'2007 haza rero ikintu rurangiza umuturage yasoro utonoraga ikawa nabivuze akoresha akamashini ke k'igiti cyakajya ku mashini pibulike ndibuka namenye ubwenge ntari kumenya ubwenge kubera papa yari afite ikawa bagiraga imashini y'icyuma iwacu natwe twenyine ariko hari n'undi mugabo duturanye baje kuyigura nawe afatikanije n'undi papa yayigiraga yifatikanije n'undi mugabo witwa Innocent wahantu witwa kuri Shota twajyaga gusoroma ikawa bagasoroma ko zabaga ari nyinshi cyane bakuru banjye bakajya kuyikorera ari imashini iremereye ipima nk'ibiro 50 bakayizana twarangiza abandi nabo bakaza kuyikorera gutyo imashini bayi nduva nayibonye menye ubwenge menze umugabo mukuru mbona iyo mashini hari no ubwo rero byaje gukomeza muri 2007 haza akantu noneho bati igikawa birahagaze ntabwo umuturage afite uburenganzira bwo gusoroma kawa no kuzitonora ati za mashini mwatonoreshaga zose mujugunye baranazijyanye barazisenya bavuga bazizane bazitemagure barazisenye izo mashini bafite ibyuma muzihagariki noneho za mashini z'ibyuma z'ipibulike za Osiri bati nazo zirahagaze ntawuzongera kuyikoresha ni ugusoroma ibitumbwe mukabishora ku nganda kandi mwategetswe gushoramo ni muri urwo rwego rero hashinzwe inganda zitandukanye mu gihugu zo gutonora kawa noneho urwo ni inganda ngiye kwibandaho ahanini cyane ni iz'abanyabubasha ndashaka kugaruka ko hashinzwe mu gihugu inganda zitwa iza Minadef
mu gihe gatoya bwana ngarama umbabare none kongera kukurogoya byagezaho ikawa isarurwa idahiye niba mbyumva neza kubera yuko ikawa barabanza igahira ku giti bakayisarura ihiye noneho byagezaho ikawa isarurwa itarashya nivuga yuko bayisarura ikindi cyatsi
oya 2007 bategetse ko isaho ikawa isarura itukura nyine kwa kundi ihiye ariko ntuyitonorere ugahita uyijyana ku ruganda uruganda ugahita urugurisha bakagura ikawa y'ibitumbwe apana ikawa yanitse ugasoroma ibitumbwe wamara kubisoroma ukabishyira mu mufuka bimwe wagombye gushyira mu mashini yawe ukareka imashini barayisenye noneho ugahita ubishora ku ruganda
ese numva bitabiguhombya abaturage niba umunyarwanda yaragurishaga ikawa ikawa propre neza
umunyarwanda yarayitonoraga yamara kuyitonora akajya
kuyoza akayanika ikuma
agashyira mu mufuka akazashora ku mucuruzi kugira ngo havemo cya kiro cy'amafaranga 125 navuze ya kera noneho nyuma rero baravuze bati 2007 baravuze bati desorme birahagaze imashini turazisenye nta n'aho dushaka kuyumvana hagiye w'inganda izo nganda rero bari bamaze igihe bazitegura barazubatse ni muri urwo rwego rero nko mu karere nkomokamo mu Bugarama hariya Icyangugu hashyizweho uruganda rwa Minadef ministeri abatumva wenda Minadef Minadef ni ministeri y'ingabo n'abasirikare ubwo hashyizweho mu ruganda rwa Minadef ayitwa mu Mashesha ndagira ngo abahatuye cyangwa abahazi rwayoborwaga n'umukapitene witwa kapitene Gahutu ndamuzi no ntango ari ikiganiro urimo yumva ari ikiganiro ziko zacyumva n'abazanyumva kapitene Gahutu niwe wayobora urwo ruganda bo murabyumva namwe ibintu biyoborwa n'abasirikare cyangwa byiswe Minadef hajya n'urundi ruganda rwa Minadef muri segiteri nzahaha urumva ko ukurikije Ubugarama uko bumeze Ubugarama ni ikibaya ariko mu misozi mu masegiteri hejuru mu misozi niyo yeragamo ikawa ko mu kibaya nta kawa zihera burya yeraga hejuru mu misozi iyi nganda rero rumwe barushyize ku mwisho hirya n'urundi barushyira ku ntangiriro hirya zombi ebyiri zijya gufata ayo makawa yombi kandi baravuga ngo uruganda runaka ruzajya rufata mbore iyi n'iyi rimwe na rimwe hakajyaho n'ingufu kugira ngo ujye gushorayo igiciro rero ibiciro byatangazwaga abantu nyine barabyemeraga kuko nibambuzi yonje abanyarwanda turabizi nta kigomba guhakana ni kimwe n'uko mujya mubona bategetse abantu guhinga ibigori babategeka igiciro cy'ibigori nta kigomba kuvuga nta kigomba kurenzaho ibibazo by'umuceri turabizi mu Rwanda babategetse igiciro nta kibugomba kongeraho nta n'ububasha nta ufite bwo kugira ngo wishyirireho igiciro izo nganda rero mvuze ebyiri n'ebyiri zaho ntuye nashatse gutangiraho urugero muri iki kiganiro niba ari ucyumva agikurikiye mbimwibutse uruganda rwa Mashesha n'urwanza haza inganda za Minadef nabwiye ko Mashesha hayoborwaga na kapitene Gahutu ndamuzi si ukuvuga ngo ni ukumubwirwa wenda ntamenye n'ibanga kapitene Gahutu nabonye n'ikarita ye nkiri mu Rwanda ariko rwose n'inyenyeri eshatu n'ubwo yambaraga gisivire ibyo ntabwo ndibuvugaho ndabibone ariko ibyo mvuga ni ntabwo najana kubeshya ndavuga ubuhamya ntanga ku byo niboneye ku giti cyanjye kandi nta n'ikosa ririmo nta n'icyaha kirimo naho nabiboneye si ngombwa ngo mbavuge hano amakuru rero naje kubona muri icyo gihe n'ubundi mu Rwanda nuko Minadef yari ifite inganda 11 zose zo gutunganya ikawa mu gihugu cy'u Rwanda ibi rero barabikoze 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Minadef ngo yaje kugira ibibazo ntazi ibyo ari byo bijyanye na organization y'ibyabo yo hejuru baza guhagarika gucuruza kawa ariko amakuru nashoboye kuronka mbonera gihamya mu bihugu byose nta gihugu kitagira ministeri y'ingabo ariko ministeri ntabwo zishinzwe ubucuruzi ni kimwe nako wakumva ngo ministeri y'umutekano ministeri y'ibikorwa remezo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine ntabwo ijya gucuruza ikawa cyangwa icuruza ibishyimbo ministeri wenda yindi se y'ubucuruzi nubwo yitwa iy'ubucuruzi ariko ntabwo ijya gucuruza ibigori cyangwa icuruza ibirayi n'amateke nizo ministeri z'ububanyi n'amahanga sinigera numva ministeri y'ububanyi n'amahanga icuruza ubunyobwa wapi aho ministeri ifite inshingano zayo zitandukanye n'ibijyanye n'ibikorwa bindi by'abaturage yuko ubucuruzi ntiburi mu nshingano zabo ahubwo hari ibigo bimwe byitwa ibya leta uko twari tubizi kuva kera bishobora kugira inshingano zo gukora ubucuruzi muri ibyo bigo rero ni byinshi tuzi mu Rwanda byagiye bibaho kandi bigakora kajya kuri 6 ministeri ntabwo biri mu nshingano zayo rwose FPR ibintu ikora hari hakurya irakabije ntirekeraho ko abanyarwanda twarayivumbuye muri 2012 inganda z'ikawa baje kuvuga bati reka zimwe tube tuzigurishije barazigurisha bavuga yuko ngo zahomeye ariko tukiri aho ngaho amakuru naje kubona ntabwo byitirirwa ministeri de la defense ariko ubuzi bw'umugore wa Kagame n'umuryango wiwe amakuru turayafite nubwo ntavuga ngo mfite dokima cyangwa gihamya indi ariko amakuru afatika na yuko yari ubucuruzi bwa Kagame n'umugore n'umuryango we byitirirwa Ministère de la Défense dore ko Kagame ngo ari we nkingi ya mwamba ngo uyu mutekano aha rero ikindi na kubitiraho nuko muri izi nganda ibingibi tuvuze byakorwaga haje kuzaho n'ikintu cyo gutanga amafumbire wenda ndaza kukigaruka w'inyuma muri detaye ariko kubiciro ubiciro uko bimeze no kuri kino gihe ibiciro abantu bashigaye babishyiraho cy'igihugu cyitwa ngo nayebu ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga y'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi iki kigo rero nicyo gisa naho cyasimbuye nicyo cyasimbuye nicyo cyasimbuye osirikafe osiri rero ntikibaho iki kivuga ko gicuruza ibikomoka ku kohereza mu mahanga y'ubuhinzi n'ubworozi mu by'ukuri urumva ko osiri yo yabaye suspendi yabavuyeho nanaze kwa kubona ubushize aho na Tarakomu n'ibindi bigo bya leta bitakibaho osirikafe nawe rero yari ikigo cya leta iyi nayebu rero niyo buri mwaka isigaye ishyiraho ibiciro ibiciro nabyo bimaze igihe bifite ikibazo nko mu myaka ya 2018-19 kuzamura igiciro kikaba cyari amafaranga 180, 190, 190 ariko bikaba icyo giciro mu gihe ikawa nayo iri kugenda umusaruro w'ikawa mu gihugu ugenda usubira hasi navuze ko muri 180 yagize production ikomeye cyane aha rero byaje kuzamuka nibura umwaka ushima 2022 igiciro kidatonoye kijya kuri 410 ariko nabwo 410 uri ibibazo utese uwo munyarwanda azasarura ibiro bingahe muri kawa afite ko ari bwo buhinzi nyuma y'ibishyimbo ibigori haza umuceri n'ikawa wavuga umusaruro w'umunyarwanda arasarura amafaranga angahe afite ikawa zingahe cyane ko ikintu nanibagiwe kuvuga nuko mugubera mu myaka 2004 baje gutanga amafumbire nanjye narayafashe ku ikawa zanjye bayatanze ku ikawa no ku bigori reka mvuge ku ikawa nizo zanzinduye ibigori nzatanga ikiganiro cyabyo kwikaba batanze amafumbire noneho bayatanze kubera ubundi abantu bashyiragamo umukenge ibyatsi bivuye ku nsina bageshuye n'ibindi biba nk'ibishyimbo babihuye bya bindi bivuye mu kaya kubishyiraho ibintu nk'ibyo batanze nani ifumbire nayo iza navuganye n'abantu bashinzwe iby'ubutaka agronome engineer agronome bambwira ko ifumbire batanze niyo yateje ibibazo byazi gutuma n'ikawa zuma ko baje kwitanga badashingiye ubushakashatsi bwo kugira ngo bakemure ikibazo cya kawa ahubwo bashingiye kuri business yo kugira ngo turuze nibonere amafaranga atambuke ntacyo abahinzi kwitegeka kubona gushyiramo ifumbire muri kawa ibyo rero muri 2004-2005 narayifashe nanjye nayishyize mu nuze mu kawa zanjye ariko ikawa najya nkubwiye ngo ifumbire twayifumbije izo kawa nta nimwe iriho n'ubu bari gutera ikawa nshyashya abanyarwanda bose bakoresheje iyo fumbire bivuga iki rero yuko nicyo kinini maze kuvuga igisubizo ntabwo cyari cyo guteza ikawa imbere ahubwo igisubizo cyari cyo gutambutsa business y'uwacuruzaga ayo mafaranga ayo makawa ikubita amafumbire nibutse ko abanyarwanda impamvu mbabwira ko ikintu mbavuga ari ikintu mpagazeho ayo mafumbire yacurujwe n'umugabo witwa Nkubiri umucuruzi wigeze agira ibibazo ubushize mu Rwanda abijyanye na FPR ariko akaba yari afite imigabane yagabanaga na FPR Kagame amafaranga rero bari bashyizemo kwa Kagame niyo babwiye Nkubiri yuko bari butanga ifumbire ku ngufu abantu bakayifata kandi bakazayishyura twarabyishyuye twarabitegetswe ariko mu by'ukuri ntabwo byaje bikemura ikibazo cya kawa ahubwo byaje bisenya ikawa abavuga abashaka kuverifiye cyangwa kugenzura muzagende murebe ikawa twateyemo ifumbire muri 2004 ye nivuganiye n'abanjeniyeri agronome babishinzwe iby'amakawa 2004 ikawa twateyemo ifumbire 2005 2006 2007 muzagende murebe ko hari ikawa nimwe ikiriho kuri uwo munsi wa none ninge ubyivugiye nimuvuga ko hari izikiriho muzambwireza abaye ibisobanuro kandi ibyo mvuga ndabizi n'ibintu mpagazeho ntabwo ari ibintu byo gusebanya
nyuma y'ibyo urakoze cyane bwana Ngarama kuri ngira ngo ngushimire reka ngushimire kuri iki kintu uvuzeho cy'ukuntu ibi bintu twigeze kubyumva twumva ukuntu barimo agatsiko karimo akabwira abaturage ngo ko bagomba kurandura ngo ibyo biti by'ikawa ngo byagiye byuma ariko tukibaza uburyo ikintu cyaje kigatera mu ikawa zigatuma zuma ntitwumve icyo ari cyo tukagerageza kubishakisha nitwumva impamvu naho ni business ya yifumbire yatanzwe ndabyumva neza kubera yuko ntabwo byari bigamije kuzahura ikawa bien sûr byari bigamije kugira ngo ikawa yume ubundi business y'amafumbire itambuke nguko ku ikawa nyine zaje kumagara ubundi bati nimurandagure nimurandagure ubundi aho ikawa zari ziteye mujye kuhatera indabyo cyangwa mujye kuhatera amahumbezi nimbara amahumbezi nimbari ibiki ngo amabobere amabobere mumbabari ngo amabobere naho ngaho byavuye urakoze cyane ku bw'eclaircissement uduhaye njyewe ntabwo narigeze menya impamvu ikawa zagiye zuma muri iyo myaka
njyewe rwose ibyo mvuga n'ubuzima nabayeho ntabwo ari ibyo nasomye mbwirwa n'abantu n'ubuzima nabayeho ku ikawa ndazifite nahawe na data hari n'izo nitereye muri bya bindi navugaga muri ya myaka ya mbere aho abana b'abasore bashoboraga gutera ikawa ngo bagire icyo bageraho mu mwaka w'1983 niko mu mwaka wa 7 wa primary cyangwa wa 8 niba nibuka neza mama yarambwiye ati mwana wanjye nururiga ariko utangiye kuba mukuru wagombye gutera ikawa kugira ngo nawe zizagufashe mu myaka ibitatu iri imbere ine uzagira icyo ugeraho andegurura umurima ndagenda nteramo ikawa harimo ikawa nka 30 cyangwa 40 izo kawa nageze imyaka 17-18 izo kawa nzikuramo ngenda ngasoroma none igihe cyo gusoroma ngasoroma ntabaga mari ndi ku ishuri barabagaraga bagakora n'ibindi mama yarabinkoresherezaga ku buryo izo kawa rwose n'ubu ndakeka zikiriho nuko ndaheruke mu Rwanda ariko nziko zikiriho izo kawa nizo niteri ariko mu rwego rw'uko ababyeyi barambwiye ati nta muntu ushobora kugira icyo ageraho utatekaho kuko nibwo buzima byerekana rero ko ikawa mu by'ukuri icyo ntazi urwo rugero nshaka kugaruka mvuga ko ikawa bwari bwo buzima bw'umunyarwanda nicyo cyashobora kuzamura umuntu uyu munsi wa none rero nk'uko nahoze mbivuga umuhinzi wa kawa wavuga ngo abayeho gute y'amafaranga 410 mvuga ku kiro umuntu ushobora guhinga kawa ndavuga ko izo zumye bajya bazisimbuza na ya mafumbire nyine baza kubahatira usarura amafaranga y'amafaranga wasabuye wakuramo ayo wategetswe y'ifumbiro ku ngufu ugasanga nta kintu usigaranye ugasigarana ubusa uyu munsi nta muntu ushobora kumubwira ko yasarura ikawa ngo ashobore kubaka inzu ntibishoboka agura amabati ntibishoboka ntabwo umunsi wavuga ngo uko wasangaga ahantu hashyushye abantu kubera isizeni abantu babaze mu giturage baga babaza ingurube kudusantere cyangwa babaza inka babaza amahina manitse aho ngaho kubera umuntu yabaga avuga ati ndahamagara umucuruzi w'ikawa utuye hano hafi ugura kuri make amezi 1000 nigurira umwenda w'umwana cyangwa ntange delivery y'umwana cyangwa se nifatiye agacupa k'urwagwa nifatiye ikiro cy'inyama hano nshyira umugore ubu ntibikibaho ntibigishoboka ibyo rero ni ubuzima twabayeho mu giturage niboneye n'amaso ibyo ntibikiriho nta mushinga umunsi ushobora gukora ushingiye ko ufite kawa cyane ko kawa yasubiye inyuma abenshi bahinze bafashe icyemezo cy'uko zariciye abenshi bashyiramo insina ibishyimbo imyumbati n'ibindi kubera babonaga uko mu by'ukuri kawa ntacyo ikibamariye ahubwo ikigaragara koko abantu bashaka kubacuruza ifumbire kurusha uko mwebwe mucuruza ikawa cyane ko wajyaga no ku ruganda uruganda rukavuga ati muze mufate inguzanyo yo kwishyura amafumbire n'ibindi noneho washorayo bakajya bagenda bagukuraho amafaranga ayo bagusubije ugasanga nta kirimo kandi kawa burya isaba ibintu byinshi kuyitaho ifumbire iki ibyo bintu bikunda kugorana cyane aha rero mu by'ukuri uyu munsi wa none urebye ko umuhinzi wa kawa ahagaze mu Rwanda amafaranga asaruramo ibisoro yishyura leta amafumbire agomba guhereza leta usanga yuko ikawa nta isa naho nta kimaze mu gihugu cyane mpereye nk'aho twari dutuye byari byiza ko n'abacuruzaga ikawa hari uburyo igiciro cyo mu Rwanda cyabaga kizamuye noneho aba hari i Burundi mu bice byo muri Mabayi bakinyurira muri Ruhu bambuka n'amaguru bagashora ikawa ari iwacu Cyangugu bityo bikazamura abazicuruza bikazamura ndavuga batoya bigazamura n'aho bazishoye cyane ko iwacu baravaga bakayakurangurayo kugera n'abakozi bakarangura bakaza bazikoreye n'umutwe kimwe no muri Kongo na mushoboze byose ni kimwe ariko kuri uyu munsi wa none bitewe n'imiyoborere mibi y'igihugu nta murundi ushobora kwemera kwambuta ibintu ujya bizana mu Rwanda nta mukongomani wabizana kuri ikibazo cy'umutekano n'izo nkotanyi ziba zayagaye aho ngaho ni ukuvuga ngo ibintu byose byarapfuye umuhinzi w'ikawa yicaye aho ngaho ari mu bukene icyo naganishagaho kindi nyuma y'ibyo bazana ifumbire ihehenze kandi bagategeka umuntu uruganda ashoraho bakoze zone z'izo nganda. Navuze ko 2012 za zizami na defuzo bazigurishije abazifite kuri uwo munsi wanone nabona abafatanyabikorwa babo, ariko ikibazo kirimo nuko ikawa bagutegekaho ishora mbere waratonoraga ukavuga ati ndajya kuri Trafic Pro cyangwa ku mucuruzi usanzwe n'uburenganzira bwawe bwo gushaka isoko ahakubereye. Umunsi wa none rero ari uruganda ruri muri zone urimo ni rwo utegetswe kuyijyanamo. Ejo bwo nabonye itangazo ashize icyumweru ashize nk'ukwezi cy'amezi abiri yabwiraga abantu basabiye ikawa muri uku kwa kane babategeka ko ngo igihe ngo uzakugurisha ikawa mu yindi zone y'urundi ruganda ngo bazafatwa abacamande ibintu nk'ibyo. Bikaba bigaragara rero ko ari igitugu cy'umwuga kimwe cya FPR tumenyereye. Nimba wasaruye ibintu byawe wowe ugomba kureba uguha serivisi nziza cyangwa ugufitiye akamaro akaba ari ushoraho, nta muntu ugomba kugutegeka ngo byazikuze ugomba gushora ku buryo. Ibyo ni igitugu ari nabyo bisubiza inyuma nyine umusaruro w'ikawa ku buryo mfite impungenge ko mu myaka itaha ikaba ishobora kuzava n'ubukene bukabije. Urebe n'ibiciro biriho mu Rwanda kuri uyu munsi wa none, ntabwo wangango hari umuturage wakubwira ngo isizeni ibyo kwaba ari ukubeshyana. Aho rero kuri ubwo bukene ministeri leta y'u Rwanda ya FPR Brito yo sinyavuga u Rwanda ni FPR rwose u Rwanda rwo ni igihugu cyiza. Tukiri kuri ubwo bukene FPR yakize ku baturage yakenesheje abaturage kandi ku bwende ibizi. Narimaze kuvuga ko ari n'izo nganda niza abo bantu bo muri FPR navuze ibyo nk'ibya MINADEF utaretse n'izindi zisanzwe. Nigeze mvuga no ku mafumbire yatangwaga n'urankubiri mu migabane mu bucuruzi yari afitanye na FPR cyane cyane by'umwihariko Kagame n'umuryango we. Uyu nkubiri yaje gufatwa arafungwa akorerwa ibyamfura mbi, nabwo bapfuye nyine ibyo bisahuye abana b'abanyarwanda cyangwa se mu miti y'abanyarwanda. Hari rero ikindi nshaka tukiri kuri cya kindi navuze nti minisiteri y'ububanyi n'amahanga ntabwo yacuruza ubunyobwa kuko mu nshingano za minisiteri ntirimo gucuruza rwose twumvikane. Nagiraga ngo mbabwire ko hari indi mishinga myinshi yakozwe na Minisiteri y'Ingabo, ikorwa na Minisiteri y'Ingabo ikubiye mu kintu cyitwa ngo Projet Agro Processing Industries. Iyo kintu cyitwa Projet do Agro Processing Industries ni ikintu gikorwa na Minisiteri y'Ingabo kigambiriye kwiba abaturage. Nibyo binini na Minisiteri y'Ingabo ni Defense, ni ubusugire bw'igihugu, ntabwo bashinzwe gucuruza. Iyo shizwe inganda n'ibindi ni ibyo bashinzwe do ni Departement ya Leta. Aba bantu rero ubujura bakoze Kagame banyujijemo kubera iterabwoba bafashe uretse uwo mushinga w'ikawa navuze wa za nganda 11. Abari kureba kuri screen bareba uyu mugabo witwa Mariza Mundayovenari niwe ejo bundi babikiye kwa Minisitiri w'Ingabo, ariko mu by'ukuri washobora gusanga atazi n'ibyo ari byo kuko ubushize hari umugabo twaganiraga ari kumbwira ati naganiriye na Minisitiri w'Ingabo mu myaka yashize ndi kumubaza ati bitega abasirikare banyu bari muri Kongo, arambwira ati reka dati ntabyo nzi. Uwo yabari muri Kongo aramusobanurira bimweretse nabaza kubireba aravuga ngo yabaganga izo mbwa bari bazimariyeyo. Ibyo rero wenda n'ibyo nakari kanyuzemo nawe Mariza Munda ari mu bintu nyine yicayemo ntazi ibyo ari byo cyangwa se yabaye mbuze uko ngira. Nagiraga wasanga n'inshinga turi kuvuga ya Processing Industries ikorwa na MINADEF na watayizi. Ku mushinga wa mbere narivuzeho umushinga wa kawa wo twamaze kuvuga singugarukaho n'uburyo wakenesheje abaturage, umuturage akaba adafite n'urwara rwo kwishima kuri uyu munsi wa none. Natanze urugero, nari mfite ikawa 100 ariko nta kawa na 50 sigaranye, nta n'amafaranga 2020 byigeze biva muri izo kawa. N'ubuhamya ntanga ko nibyo mvuga, hari n'abazavuga ati se kuki yabivuze ko azifite akajya kwihishira. Ni kimwe n'uko wambwira ngo zihishire ko ndi umunyarwanda. Njyewe Ngarama Jean Bosco ntabwo nshobora guhishira ko ndi umunyarwanda cyangwa ko mfite aho mvuka mu Rwanda, ko mfite adresse izwi. Ntabwo rero ari mfitirano. Icy'ingenzi nemera ni uko abantu turiho tuzabaho, ibyo dufite ku isi agiye kizagera tubisige kabone na Kagame agiye kizagera ntitwe perezida irye abana be cyangwa umuryango we bazicuza icyatumye isaba perezida. Tugikomeza rero nari navuze ku cyitwa kawa, nari maze kukivugaho nakirangije n'uburyo abaturage bakennye. Hari indi mishinga yindi muri iriya
bwana Ngaramutari wagera kuri ku kindi nagira ngo nkubaze hari ahantu wakomora turabizi twese hari ahantu wakomoje uvuga uti ikawa ikampe ni ibintu bizwi na buri wese ikawa mu Rwanda ubundi hari ikigo cyayoboraga kitwaga Osira Osira yaje kuzahinduka iki ubungubu ni igiki gikora nka Osira kwereko ndumva hari Osira Osikase Osira te ibyo bintu byaje kuzahinduka iki iki kintu gikora gute iki cyaba cyarahinduwemo cyaba cyarafashe umwanya wa Osira mu Rwanda
nari bukivugeho mu kanya nuko bimbajije ariko wihangane rikavuga kanenge kuvuga mpite ngisobanura byose ni kintu bo nari ngeze ahantu mvuga kuri cya kintu kitwa agro processing industries ni kintu ni igiproje cyo muri MINADEFO ministeri y'ingabo kigiramo cyakoraga nyine bimwe bya kawa maze gusobanura mu gihe maze cyose mvuga kuri radio cyakoraga ibintu cyagifite undi mushinga w'amagweja amagweja ni buhinzi bw'ibintu bibyara ubudodo ni ibihingwa bahinga bororeramo udusimba tubyara ubudodo iki nacyo cyaje gufeyiringa byaje kwanga ndumva amagweja ari no mu karere ka hariya mu gace ka Bugarama iwacu mu cyara karere ka Bukunzi cya komine Nyakabuye bari barahinze amagweja hitwa ku mashyuza byaje gufeyiringa nabyo byaranze hari undi mushinga ibyo ni uw'amagweja undi mushinga witwa Izari wa Izari Songa wo gutubura intanga gutubura intanga rero z'inka ni umushinga bafashwamo n'abanyayisiraheli uyu mushinga nawo wenda nari kubivuga ibintu byinshi cyane bifite amakuru menshi kuri iyi minisiteri y'ibisambo cyangwa y'abicanyi aha hantu muzi neza ko muri za nka bajya batanga gahunda ya muri gahunda yitwa gute hajya gahunda mu Rwanda yo gutanga inka yitwa gute ko
girinka
za nka batanga barazizana zivuye mu mafaranga yego ya leta ariko mu bijyanye no gutubura urabona ko hajemo MINADEFO biri muri ya business n'ubundi ya Paul n'umuryango wiwe aha ngaha rero ikintu cyo gutuburanga gikorwa na MINADEFO nuko abantu batoshirwa neza ariko n'umushinga wa ministeri y'ingabo ujyanye nyine n'izo gutubura intanga bo ikindi cya gatatu navuga nuko nka leteri ya Nyabisindu rura ruganda rutunganya amata rw'Inyabisindu uruganda rutunganya amata rw'Inyabisindu ni uruganda rwa MINADEFO ijana ku ijana kandi irukondurura kuko ibyumva zo ni propriete za MINADEFO n'ubucuruzi bwa ministeri y'ingabo ikindi ni uko muri hari undi mushinga FPR yari yakoze nabwo ni uwa MINADEFO ni umushinga ujyanye n'ubuhinzi bw'imyumbati mu karere ka Bugesera ariko uwo mushinga nawo waje gufeyiringa wasanga nawo kimwe n'uriya w'amagweja biba birahagaze ntibyakomeza impamvu wenda ni ibintu birebire nabyo nazashakira umwanya tukabisubiramo kuri iyi radiyo hari n'undi mushinga nabwo wo guhinga inanasi wari mu Mutara nawo uwo mushinga warafeyirinze naho byaranze havutsemo ikibazo cyo kutumvikana n'uruganda Inyange uruganda Inyange turabizi ko ari urwa banyakubahwa cyangwa banyakubahwa nte uyu mushinga rero nawo waje gupfa hari ibintu bitashoboye gutungana neza bitewe n'ibikoresho batari bafite nawo MINADEFO irawuhomba kandi yarawutangije ku bwumvikane uruganda rw'Inyange yumvuze Inyange ariko ntabwo ari mwanya ku batuye gukorana ikiganiro ni uruganda rwitwa Inyange ntabwo ari mwebwe bo ikindi ni uko hari undi mushinga nawo MINADEFO ifite wo gutanga amafumbire mvaruganda mu Rwanda hose uretse muri za kawa no mu bigori mu birayi no mu bindi bindi byose mu gihugu uwo ni umushinga ngo witwa ngo wa ministeri de la defense hamwe n'ibyo rero mvuze imishinga irindwi ari uwa kawa amagweja Izarisonga wa leta y'Inyabisindu w'imyumbati mu Bugesera w'inanasi mu Mutara wo gutanga ifumbire mu gihugu iyo mishinga yose ni ya MINADEFO hamwe n'indi yindi ntarondoye hano ariko iyo nashoboye kubona Banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda kimwe n'abashobora gufasha Abanyarwanda mwumva ibi bintu bikorwa na ministeri nicyo bita ngo ministeri y'ingabo MINADEFO ishinzwe defense y'igihugu by'ubucuruzi mu mishinga yagombye gukorwa n'abandi Banyarwanda cyangwa se n'izindi nzego cyangwa ibigo bya leta bifitiye ububasha bigakorwa na ministeri y'ingabo aho niho hanyuzwa ubujura bwabo ntibukomeye bw'uko twakunze kugaragaza kuri amaradiyo kenshi yuko usanga ubutunzi bw'igihugu bufitwe n'umuryango umwe ukibaza uburyo uwo iyo miryango ibugeraho bikakugora nibyo no turi gusobanura hano uburyo babyitira MINADEF ariko biri mu maboko ya y'umuryango nyine umuntu ngaruka kukimena vuze mbere none ino yeye ngibaze wavuga ute ko ministeri y'ingabo by'umwihariko y'ubutegetsi bw'igihugu bibanyira banga icuruza cyangwa icuruza ngo inga icuruza ifumbi ministeri y'ubanyira amahanga iracuruzamo kagira imana ma muzambarize Kagame abari mu Rwanda mugera hakurya mu rugwiro muzamumbarize muti hari umugabo twangarama wabajije TFE ministeri y'ingabo ni gute ijya mu by'amakawa mu magweja muri byo gutubura intanga inyabisindo muri retori mu myumbati mu nanasi no gutanga ifumbire yagiye yatunze umutekano cyangwa ikajya muri bwa butumwa bwawe ni ibyo bindi barashaka wiki reka nkobeze tukiraho navuge ku kintu cyitwa Rwakofu Rwakofu narwo Rwakofu ni ishyirahamwe nyine ni kampani igura kandi gatunganya kandi gashora kawa ku isi yose ikibazo rero wari wambajije nacyo ngiye kukigeraho umuturage wa muturage washoye ikawa yewe y'ibitumbwe ayishobora kuri rwa ruganda navuze arimo zazindi za examen ADF bamara kuzitunganya nabo bakazishora muri Rwakofu Rwakofu rero nirwo niyo isa naho urebye nicyo kigo kigihugu nabivuze ni kigo kigihugu bo ni kigo si ni kigihugu Rwakofu ni company igura kandi igura igatunganya kandi igashora kawa ku isi hose ku isoko mpuzamahanga nicyo nashoboraga kuvuga kuri iki kigo Rwakofu ariko mu bindi nashoboraga kugarukaho ku kibazo wambajije ku bijyanye na Osiri Cafe y'u Rwanda Osiri Cafe yasimbuwe n'ikigo cy'igihugu cyitwa Naeb ikigo Naeb nduba nari nigeze ngivugaho kare iki kigo n'ubundi aho yagiye gukorera ni igikondo n'ubundi muri ofisi za Naeb navuze ko ikigo cy'igihugu gishinzwe kohereza ibintu by'ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi no neza niba nibuka ni ikigo gishinzwe cyohereza ibintu bikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu mahanga numva ariko nari nabivuze si nibuka neza Naeb ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi iki rero cyitwa Naeb na nicyo gishyiraho kandi kikagena ibiciro bya kawa buri mwaka ujye muri Google ukabyandikamo ugahita ubona ngo uyu mwaka ngo Naeb yatangaje ko igiciro cy'ikawa kizagura amafaranga aya n'aya ndi kugana ku musozo rero
ariko bigereyo bibanje kunyura toujours muri MINADEF
bo ni ikigo cya MINADEF iri hejuru do Naeb Naeb itandukanye na MINADEF MINADEF ni muri za nganda
ndi kubyumva
Naeb yo ni ikigo kindi cy'igihugu kiri ku ruhande inganda za MINADEF zo zirahari ziri ku ruhande nazo zicuruza kawa zitonora zikanacuruza kawa bo tukiraha rero nagiraga ngo mbwire abantu nkuko ingero yagiye mfata nko mu mwaka w'2022 mu Rwanda bavuga ko basaruye toni 2024 bya kawa ni kawa nkeya cyane ugereranije na wa musaruro navuze wo mu 1980 bakavuga ko ngo arenga miliyari 108 z'u Rwanda arizo zinjiye mu gihugu Naeb rero ivuga ko muri 2024 ngo izashyira ku isoko toni 2027 ubwo no kuvuga ko haziyongeraho bitatu wenda bafite imibare uko babikoze ikaba zariyongera cyangwa umusaruro ziyongera ntabwo bizi ariko icyo nashatse kugarukaho kindi ni uko muri 2017 na 2018 u Rwanda rwari rwinjije miliyoni ngo 16.31 nyine 2024 bakaba bateganya kwinjiza miliyoni 120 z'amadolari bo navuze ko ikiro umwaka ushize cyaguze 410 ibyo ni ibisanzwe Naeb nawo yo mu magambo arambuye na nibagiwe kivuga kugira ngo abantu basobanukirwe neza baravuga ngo ni National Agriculture Export Development Board ni cya kigo nyine kumwe na inama z'ikigo gihugu gishinzwe guteza imbere yoherezwa mu mahanga y'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ikawa akanagerega nibutse abantu bato bake ku byo navuze 2019 ikawa yaguraga amafaranga 190 yari 2018 yaguze 260 2019 igura 190 urumva ko amafaranga yarageho 260 2018 nyuma y'umwaka umwe yasubiye inyumaho amafaranga 70 bajya inyuma 2018 yaguze 260 2019 ijya ku 190 abahinzi rero bari kwivuba wanabivuze bamwe bari batangiye kurandura kawa imyaka yabanjirijeho ikiro cya 140, 120, 130, 140 ahasigaye abakire nyine bagashize banyiri igihugu bo bagacungira ku isoko mpuzamahanga inyungu bakayishyira mu mufuka yawo wabo umuturage bakamurindagiza kumwe navuze ku muhinzi w'umuceri ko umuhinzi w'umuceri bamuha duke noneho bakagaruka kumugurisha wa muceri uhenze na meme mushoze no kwikawa ugiye mu Rwanda kareba nk'ikiro cy'ikawa amafaranga kibura ukurikije uko ikiro bagicuruza hano wasanga harimo diferanse yikubye n'inshuro ijana murabizi namwe kwikawa ihenda murakoze cyane rero madamu Chantal ndumva ubutumwa nari nateganyirije abanyarwanda kuri kubibabe kubibera mu gihugu cyabo cyane ubujura bukorwa n'umuryango wa Kagame bubunyujije muri ministeri y'ingabo nibwo nashatse kugaragaza nanekana ko nta ministeri icuruzi baho ku isi tuzi kiretse ministeri zo mu Rwanda z'ibihugu ziyobowe n'ibimanuka mu bihugu biyobowe n'ibimanuka niho habaho ministeri zicuruza Uganda rwa MINADEF retori ya MINADEF imyumbati ya MINADEF bagiye mu myumbati bagiye mu nanasi bagiye mu ikawa bagiye mu butaha n'urusenda ba ibirayi iki nabyo tuzabivugaho ibindi ariko ibyo navuze n'ibyo bagiyemo shaka murakoze ndumva bakurikira iki kiganiro ibyo ari byose bashoboye kubyumva uzagira ikibazo azabyandike muri comment ari ibisobanuro ashaka cyangwa ari n'abaduha tubimuhereze shaka murakoze nimba ari ikibazo mwambaza mu kimbaze ngisubize dusoze ikiganiro murakoze
binyereka ngushimire bwana Ngarama ukuntu tuviriye imuzi iki kibazo kikawa ukuntu abahinzi b'ikawa mu Rwanda ubu ngubu bakeneshejwe bakaba batakigira n'urwara rwo kwishima kandi bakeneshejwe mu buryo bwizweho neza kandi bugambiriwe uburyo bugambiriwe niyo myitwarire n'ubundi ya kariya gatsiko ubwo ngo nuko uyu munsi twibanze ku ikawa ariko iyo tugiye no muri domaine zose dusanga umunyarwanda rwose yarakeneshejwe yararindagijwe wabivuze uti mu muceri twarabivuze twavuze ku byerekeranye n'uruganda rwa sime rwa sima mu Rwanda uko ibintu byifashwa abanyarwanda babahinduye ni mu bintu byose none ahereye mvugane muri kiriya gihugu agatsiko ahantu hari ifaranga hose karamukirwa ntabwo gashobora no mu birayi twabikomojeho no nahehese no mu mazi no mu nsina n'ahantu hose hashoboka ntabwo agatsiko bibatera ubwoba ariko iki ni igitenke kandi mbona kidatera n'isoni agatsiko nuko ibintu byose babifata nyine nk'uko abikomojeho bakabishyiramo MINADEF baragira gutya ibintu byose bakagenda bakabikubitamo MINADEF bagakubitamo abasirikare ukuntu abasirikare baje kuzajya mu bucuruzi wa mugani nicyo kintu ureba ugasanga kitumvikana na gatoya kandi nta n'ahandi hantu ku isi bibaho ibintu agatsiko kaba karimo ibintu agatsiko kaba gakora kitwaje ingabo buri gihe nta hantu bibaho ku isi wakibazo wakivuye muzi ikibazo rwose historike wabizamuraza ubigeza neza aho ikiro cy'ikawa cyagiye kigera ku mafaranga 190 amafaranga 190 y'umunyarwanda yo mu Rwanda se wayamaze iki wayagirute waguramo iki cyane cyane kuri iki gihe birumvikana rero iyo kawa nyine nko ku munyarwanda uba warayihinze avuga ati hari icyo wenda nakuramo ntacyo yakuramo kuko nta n'ikibumariye birumvikana ukuntu basubira inyuma bakavuga bati reka none turandure dukureho kuko nta kintu bitumariye harabimyite wenda niyo wanahingamo ibishyimbo nange ngo niyo wahingamo ibishyimbo ubyemerewe hagati entre guillemets uramutse ubyemerewe ubwo ngubwo wenda byabasha kugira icyo byamarira umuryango cyangwa no gutunga abana utabihinze ngo bazanemo inka zabo zibirye cyangwa banabikuranduze wenda bigeze ahantu biri ari uruyange ngwiyo rero imibereho mibi y'abanyarwanda ngo kuko abanyarwanda nyine babayeho ntibiteze ariko nta heza hari imbere mbona njyewe k'umunyarwanda muri ruriya Rwanda ruyobowe na kariya gatsiko bwana Ngarama nimba hari icyo wakongeraho wanzura unasezera ku bakunzi ba radio itahuka ijambo ni ryawe
Murakoze cyane madamu Chantal, kera nkiri mutoya mfite nk'imyaka 9-10 tujya kwigira amasakaramentu uko ngenda umunyagatulika bajyaga batwigisha ndetse bakanabiririmba no mu ndirimbo ngo Satani ngo Shitani ntabwo bavuga Satani abapolone bavuga ngo Satani bajyaga batubwira ngo Shitani n'umwanzi w'abantu nagiraga umbwire abakurikirana uko rwose FPR n'umwanzi w'abanyarwanda ntabwo mbivuga kubera amarangamutima ndabivuga mpereye ku bikorwa bakorerwa ushingiye ku bintu byose navuze n'ibiganiro navuze kuri radio ku bijyanye n'umuceri ujyanye n'uruganda rwa simerwa navuze noneho nkaba ikiganiro cya gatatu tuvuze ku bijyanye n'ikawa n'uburyo abaturage babayeho nabi kandi icyo duharanira twese ari nabo mpamvu twigomwa imirimo yacu n'ibyo twakora tukaza kuri radio kugira ngo tuganirize abanyarwanda icyo tugambiriye mbese ikintu kiduhuza twese nuko twifuza ko abanyarwanda bagomba kubaho neza abanyarwanda bagahabwa demokarasi kugira ngo bisanzure umunyarwanda akabagomba kuvuga icyo atekereza umunyarwanda akagira uburenganzira guhitamo umuyobozi ashatse nta kumubwira ngo tora ha umunyarwanda w'umunyamakuru akaba afite uburenganzira bwo gutangaza inkuru akurikije uko abyumva ntabihanirwe ngo ajye muri gereza zira uko yatangaje inkuru ivuga kuri leta cyangwa ku baturage umunyarwanda mbega mu ngeri zose umunyarwanda akaba afite uburenganzira bwo gushinga ishyirahamwe kimwe n'uko n'abandi biteganije mu mategeko y'u Rwanda ibyo kirahamushinze aba barigize bari bose ntubihanirwe ngo nuko washinze ishyirahamwe nk'uko byabaye ubushize ku bakondo n'abandi abanyarwanda mbese bakaba bakwishyira bakizana mu gihugu cyabo mu rwababyayi icyo nicyo duharanira nagiraga ngo rero mu gusoza mu by'ukuri nsoze ngaya kandi nenga ubutegetsi bwa FPR bukomeje kuyoboza abanyarwanda gahotoro ariko bugambiriye kuba mbese kubasubiza hasi kugira ngo babatindinya kujya noneho bafunga umunwa bajye babategeka ibyo bashatse uko bavuga bati umukene kubera zo gusaba buri munsi umutegetsi ushatse biroroshye ariko rero ngarutse gato ni ukuvuga ngo ibyo bakora bari ku butegetsi k'agatsiko ka FPR bamenye ko abanyarwanda bazabibishyuza niba batabishyuza none amateka azabibishyuza ndizera ko ubu tuvuga Hitleri n'umuryango kimwe n'ibyo yakoze bivugwa mu mateka ariko ubugwari bwiwe nyine bukomeza kugaragara uko ari umugabo wasizi baba ku isi aha rero none asoza avuga nti bavandimwe bayoboye FPR mwaba musizi nkuruki imusozi kuno wundi cyangwa cyegereje wamusize inkuru cy'umusozi aho ntabwa mwaba mugiye muri ruvumwa ese nabwo ngo nyagaruka kujya ngo kuvuga ndavuga ni ubu ngubu koko n'isirangiye umunsi wa none cyangwa se muvuye uyu munsi wa none no muri ko biri mu nzira imana n'abantu bazabimukira kuki murakoze madamu Chantal kanishimiye abanyarwanda nabo bishikira muri rusange kandi bashimiye kuba twakoranye ikiganiro neza nshimira abakoze kuri tekinike reka banyarwanda mukomeze kuzirikana ko umwanzi wanyu ari umwe ari FPR Inkotanyi murakoze
bwana Ngarama Jean Bosco kubwo iki kiganiro waduhaye reka mwongere ngushimire mbikuye ku mutima nshimire kandi n'abadukurikiye bose muri iki kiganiro aribo bakunzi ba radio itavuka nshimire ndetse n'abazumva iki kiganiro bari bucyumve wenda ku yandi masaha ndetse n'abazacyumva mu yindi minsi izaza turangize rero mbabwira nk'uko mpora mbibabwira buri gihe iyo nsoza ikiganiro ko tubakunda kuri radio itahuka akaba yari njyewe Chantal Nyange murakoze
saza na wakechuru batambutse gitwari basigikiye RNC